masera nivae gwanda nisivae. Uwa unini shike panga nisishike. Haka nichukulia kawaida, haka niona barida. Oya masera nivae gwanda nisivae. Uwa unini shike panga nisishike. Haka nichukulia kawaida, haka niona barida. Kumbe nikishiba bangi zangu nafanya yangu. Jembe ndo niba, wengi na virungu wanahanya juu yangu. Nichambeba wengi jirani zangu na minya adui yangu. Ngambe, acha ngambe, acha uvivu piga kazi ndo urambe. Kura bila kufanya kazi ni zambi, tegeza lipo wazi. Kombe kupigania, kombe mpaka linajeruhi wachezaji kikazi. Amekula vyangu mshike, mshikilie mshike. Uyu chula wangu mshike, mshikilie mshike. Asikimbie mshike, sawa kizungu, okay, okay. Nikeme yetuluke, vurugu za kiserusi achaniche. Achani waonyeche show, show, show za kiseru. Mpera mpera tunahanya, tupate kura na kurara. Vurugu za kiserusi achaniche. Achani waonyeche show, show, show za kiseru. Mpera mpera tunahanya, tupate kura na kurara. Oya masera nivae gwanda nisivae. Uwa unini shike panga nisishike. Haka nichukulia kawaida, haka niona barida. Oya masera nivae gwanda nisivae. Uwa unini shike panga nisishike. Haka nichukulia kawaida, haka niona barida. Alianza kama utani muhuni, nikaweka kwa mzani. Nirimu paka mkongo, aga shangiria, aga furahia. Jamani siyo dili mara tatu, aga sifia. Gemu wazimu kupanda mpaka gichwani. Saura moja 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 kama jini. Saura moja 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 nione madini. Saura champia na udongo wetu, ndo makao makuu yetu arizini. Mama, mama mtoto nataka kula, utakusitakera simanire. Baba, baba mtoto nataka kula, utakusitakera simanire. Nikirara nje kesho unioni, napita na mchepuko pakuwa nire. Ah, akija na panga na kuja na mkuki na mzipiti hadui. Akija na rungu na kuja na jiwe, ameatimba hadui. Akija na panga na kuja na mkuki na mzipiti hadui. Akija na rungu na kuja na jiwe, ameatimba hadui. Ameatimba hadui. Sata nigusanke siogopi dongo, pigo zangu za kipekee. Echeka nikuweke mateke, mingo zako zako zangu mshike mshike. Siogopi madafaka, baka tena nikuweke. Baka, 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 baka.